beats.com.
Na wazo singe tokea, ninge ongea nini leo. Bila ya penzi lako, ninge enjoy nini leo. Imekuwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ninge tamba wapi leo. Toto sop sop tumbora kuvaria crop top fane sawa nini. We don't talk talk sitaki shovo nisha blog bro yeah
la 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 kichuna la la usinzie sukari ananita asali lamba lamba bibi kuku mwenye kidari shepu ngangari na kuvunja kiti kunifunika mba za upendo wake amenibeba kwenda juu wakimponda sawa hawajui nona zidi kumpenda
siku mwenye kimvua mvua tukivua vua sema taji laze kwenye kifua unanijua juu juu, masaji ya mafuta nikikuchua
wazi laini, mtoto sop sop tumbo la kuvalia crop top faima wa nini, we don't talk talk sita kishobo nisha blog blog
yeah. La la, la la la
la la kifuani
on trendybeats.com.